Sichagenda na mumibara Sichirika na bindaza Nasigala wangu wana mnigina Nomu kwano sicha
Chali wangu wano sonyewa Kena kusino sichara vika Mbaye wakakali mikesaba Katike kakunjukisa Sicharumba na mchibara Sichirambisa na mubutala
Na kukalona
Yume na besenge kate nyumba na tunurida
Kati na kukalona
Nyumba na nyekumira Na sikali na jenda mabumuza
Mela mwama mwulamu na mchusamu Na chusamu kati na fukomu
Enga kusi
Sichangenda na mulibara
Enga kusi
Chirika na windaza
Enga kusi
Sikalabu mwama na mnigina
Enga kusi
Somu kwano sichaburina
Enga kusi
Sichangenda na mulibara
My girlfriend, I know you miss me sometime. Chime nyamutima na yeba mifu na yeburala
Sisi chasabula
Kati na fukalona
Babantu mwena muna msonyiwa Nchimanyi mwebusa jana mulida
Nga bakore birunji vinji Chukate manzukira Mame wangu nonsonyiwa Mazaka sera nga tumpulisa Nakasimu nga siku kubida You can put that blame on me
Sichagenda na mumibara
Enga kusi
Sichirika na bindaza
Enga kusi
Sichalabu wangu wana mnigina
Enga kusi
Somu kwano sichaburina
Enga kusi
Sichagenda na mumibara
Enga kusi
Sichirika na bindaza
Enga kusi
Sichalabu wangu wana mnigina
Enga kusi
Ukangomi ya pra
Chali wangu nonsonyiwa Kena kusi nosicharabika
Mbaye wakakalimike saba katike kakunjukisa
Tick-tock, tick-tock,
tick-tock Mbaye mwena muna msonyiwa
Nchimanyi mwebuza jena mulida Nabakorele birunji vinji Chukate manzukira
Enga kusi
Sichagenda na mulibara
Enga kusi
Chirika na bindaza
Enga kusi
Sichalabu wana mnigira
Enga kusi
Somu kwano sichaburina
Enga kusi
Sichagenda na mulibara
Enga kusi
Chirika na bindaza
www.mp3ugandanmusic.com.